Yo! Hey! Yofanele ukuthi uyogeza, uyokhuluma nabantu abadala.
More music on daveplay.com.
Bangibheka intolo ngiyabona kunomalume oyofika amphuce kuyo.
More music on DavePlay.com.